from Afrofy.com.
Oh yeah. Hey.
This is the official. Michael Brown, I got you.
And, oh yeah. Ati useni dansi ya meli ufuna kebeka fa kebo. Useni dansi ya meli ufuna kebeka fa kebo. Imagine that girl, she's hot. Oh God, imagine that girl, she's fire. Oh God.
Charipuka na poche na kubasha na shana. Mwona chiri mwona move da wakona kuwana. Overloading, efe chiri na fio. Baby can we be together when you vini nepo. Mwona life baby iri mu danger. Nukulaba na alaba niwe stranger. Mwona nabaja feba la kumbwa. The way would have tenka nyanga makumba. She's on fire kwa tirimbe ni merisa. She got bars, everybody wanna tisa. Itiche na chari container. Chirife patopunga antenna. The way she moved that, she my body controller. Ni China ma the way kama itola. Karipa mudi do so, karipa mudi do so. In case you defwa isha so.
Aki useni dansi ya meli ufuna kebeka fa kebo. Useni dansi ya meli ufuna kebeka fa kebo. Imagine that girl, she's hot. Oh God, imagine that.
Chanjingira fe mubongo. Ama thoughts apa nomba mulongo. Chari kaba chari pesha chari sera. Chaba na beauty na yoi taibera. Chire flyk ambulance. Chiruere chire flyk anas. Mwana kunu machiri mwana as. Chiri fancy but she dirty nance. The way she just do wind up body. De umfwa fe kuwa tife kupe mpari. Mumainde ko chimfisha kutari. Ichiche na shafi se chikari ha. I just wanna be with that girl. On the dance floor, she a bad girl. Na chipenya na ba guy guy. Ichiche na chiri flesh, she fly fly.
Ati useni dansi ya meli ufuna kebeka fa kebo. Useni dansi ya meli ufuna kebeka fa kebo. Imagine that girl, she's hot. Oh God, imagine that girl, she's fire. Oh wow. Ati useni dansi ya meli ufuna kebeka fa kebo. Useni dansi ya meli ufuna kebeka fa kebo. Imagine that girl, she's hot. Oh God, imagine that girl, she's fire.